amajwi yateye hejuru ancira urubanza kubwo kukwemera yose sinzi aho yarengeye nkuko mana wahinduye ibihe nijeje umutima gusa nkurekera inzira y'umusaraba nawe niho wavugiye uti byose birarangiye njye sinari nzi neza aho ishimwe ryanjye rizaba byansabye kukwizera ngategereza uko uzabigenza sinari nzi neza aho ishimwe ryanjye rizaba byansabye kukwizera ntategereze uko uzabigenza nawe ntiwanetse njyenyine wimuye imisozi uringaniza ibyansumbaga wimuye imisozi ureme inzira hagati mu nyanja nkigutabaza warahabaye Mana umbere intsinzi yanjye nkigutabaza warahabaye Mana umbere intsinzi yanjye sinzi ibyasimbura umugambi w'Imana ku muntu wayo iryo ni isomo nigishijwe nibyo amaso yabonye mu bihe bigoye